musajjatia mbuuza kwoyagala musajjatia
njagala mukanga tambowenga kyembasabanza kimperawo
wekwagala nkusangawa mbuuza wekwagala nkusangawa
omala kulaga nti tonjunye kwe tolindaga bitala Kampala
naye gwe lady baby kakusalengako omanyi bulijjo nze nkuzigange nno neeyisako nga nelye bako lyolikola wano linkuba nnyo kyentyabalabi gamba nti nno kwekakako konze yadda madumanji olikangako naye ngekiri mu mutima tekigambibwako kampatelo kanfunelo kakusojengako n'abaswanga limba kunkeba mperekereko wateko nyigeko ompeko mbeleve vereko omuntu wa mafakala likatafanago singa kiriza ne tutto mukago ne mufuna oyo walulango yadasina mufuna pampesa kalango ninda kulanga wa mutanda mengo oyagala musajjatia mbuuza kwoyagala musajjatia
njagala mukanga tambowenga kyembasabanza kimperawo
wekwagala nkusangawa mbuuza wekwagala nkusangawa
omala kulaga nti tonjunye kwe tolindaga bitala Kampala oliwamu ayagala mukanga tatibe ayagala mwanjule mubazaddebe ayagala abere eyo namba yenga talimu ebyo ate mbubabuwe oliwamu ayagala mwana wabantu ayagala abe gayali mu kintu kakiri official eri buli muntu kyabo mukwano basi batu Mabuntu njagala mukanga tandige anandagayo mu bantu nga mukyala we ali redo okulabirira abaana be ezo dina ne awuta ntwalayo awo awo nga nange nfumba sirimba olwewakanga mbeerayo
oyagala musajjatia mbuuza kwoyagala musajjatia
njagala mukanga tambowenga kyembasabanza kimperawo
wekwagala nkusangawa mbuuza wekwagala nkusangawa
omala kulaga nti tonjunye kwe tolindaga bitala Kampala
kakufule kabedi kange mwana gwola bikoli mu riziki yange laba ne dansa lina musinzikizate ne mala mufune kwano lya kufa bukadde mbadde naludde luddo wedda nga ntyamu kyono nkuba omwenda mbadde naludde luddo wedda nga kyentya kyono nkuba omwenda oyagala musajjatia mbuuza kwoyagala musajjatia
njagala mukanga tambowenga kyembasabanza kimperawo
wekwagala nkusangawa mbuuza wekwagala nkusangawa
omala kulaga nti tonjunye kwe tolindaga bitala Kampala njagala mukanga tansiranya talindeko yonga berawo njagala mukanga tansiranya talindeko yonga berawo